asawera sapoe jena ile wuro fevre hitane 2022 sijo tamani jat won go keddi don sakirabe bisimila modo mi wondi do Umar Waygalo Umar hono nyallira
mi seli basu fo da ICC
Umar joganda sakirabe amen be hande le mbaso
so watti junga e mbaso sembe kabaruji di anni le cakiti yonternde e marti kumpo wite arme france yoppan nokko watti juna hakila sukab jokon be an petti sanne le nokko o ngara fantade do e journangal tagal mudé ndiara fa nokko no dirtedo segu ngalure cheyde ko nayri bangal dande sukab jokon be yalla jam e tejeran hebe ton faabe tuugo do fina tawaji ngare timindren birki sambe challi
Waygalo hono no kultirda sembe kabaruji di leedi France ka holiti alkamsarnde wiide wara yoppa leedi Mali
non wori halaji di kala ma leedi meedi di kanyeli tiagal leedi di fudo bomo ko do fedde no dirta yere wolo debbo sur les remparts de holiti wiide weltikile o do golle sanne dum e tawede fu Ali Cissé dum won le sa haleedi meedi di mbiyan le reso ngaji gawo kanya fa njottoda menaka be kultidi imadraji ko arme France o wadle nokkule de ko hakila jamaade fecci wobbe kultiti wiide sa ewi wala fu ko feewi le hen wobbe do kultiti wiide wattu jono la mo hani abdi do hen dabareji faarena yimbe lebe kanye e jawlele muudi en fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seko e Sitan Sidibe
to gawo ton no so jokolbe yogabe nakulani kabar muudun wobbe kay holti yi hononi fay hunde
même si la forbe kan sam va
feso gubal barkan witti mine tijji do nata on torra savdena malinkol pep wan imadraji mawdi hannen yalla ana wawa wadda dejrele lid malni witti ko hannen do ana way nata torra hewdo savdena ko heewi gollem en bonan wirtani ha gesaje lemiya
hotugol lo dedo gube didde joahim feysede bangal jabuji taykadi le imadraji mabbe di dun ko holiti fedde civil en habontonde dena gaw e hakkilo horejo force g sumana amadou mayga ko hani hunchina da hore tafun yundena ko yimbele e gineji mabbe
homo fu ana andi handen wargon force barkande ndedi malnin wala fugu nafi yo gonjaati ko wi a suka ko yata temede joyo e sedan ana le fedde men ana golde me feysede da gollal so dedde wala fugu nafata
dum minako tun hultam vide jamarande wada fi hajumu dun hotugol barkan e takuba sabi yimbele hobbe giki mun en bonifi fawde de do gube didde gonbe li mali gilla dubi kewdi
waygalo pomako do ka ko heewi hakkuno sukab jokolbe ka fu suuda e metti mudum feewi fewde e ko no lusman su songay di hukira yimbe be lonterande
be kolli di do metti le beme ande de Ali Cissé li majjundube bi ko wiya ciudir tetama tafena kobe beltiki sanne o do anniyamo laamu hakkunde jobbami dum won laamir o mo noddata Asimi Goita kedden be do yimbe ko cifi do hen
yimbe handube di galleji hebeedi li leedi manni ga yimbe ko heewi ko mahi galleji tatteji leedi fu dewo hakkadi galleji do wala honi tenter minge dum welika hande sanne ko hore lam hakkunde rajon wadi ngal gollal minge sum lamdam dum wala honi mawno jungu da fe
waygalo sigutu won kawrtal gangal timmodo yonterande do darno ko sukabe jokolbe jogi bangal jan e nangondirgol
awo fo fe sisu ko ni fana mudu faabe kolliti sukabe jokolbe ko hani latade darne mudu en yalla jam e dejjaran hewte le o do nokku lannibe o do golle dum woni bindobe le beme ande noddirta blogger en wobbe le fedde noddirta doni blog kanye do to gorgal fedde de noddirta genesis process faabe dirden do hen faamu kedden kanko Mohamed Cissé ko hebini en faato sigutu do foccitango Mamadou Sama Seko
e wi landinibe be yalla sukabe en totondira hakillaaji e do darne mabbe boni be yirwere e lindu datti dabreji mbawdi simbinde hewtagol jam keddana Fatoumata Z Koulibaly kanko woni nyubbina golleji doni blog sigu
bembere benkan subitike nde tobere yalla ana jantida e sukabe jokolben sabden sa yewi leedi adna fu yata yeso soni walata sukabe jokol an dokkunduri juude dum ko natto sabe yimbe heba yada yeso
so bangal hawrubembe landinal honande do yambere latto sababu andude darande jeunesse e le tatogol mun jangul hore jam
ni conférence
le ngal kortal hannen ko hewi sukabe jokolben faman nafa kawral e ko waddata del
tusleji kewdi do sembingol kabaru jam halam dum memama e le ngal do kortal totundral hakilaji dun ko Mohamed Cissé hebani jutamani glasegu
dun awta en jonka yambereji fina tawa non wori en kala hono kabar festival ngaji en biya festival dawla pula ko dum waddi nokko no dirta do nyoro mongo Ali Cissé dun won kawtal ma nayobal wattu jono ko be cubi ton ko nayri bangal fina tawa fa jam e dedere hote e le nokko kanya ko nayri bangal ngotuba ko le leedi meden di wiyamadu yimbe le hewbe kanye iwri leeleedi ndi kanye le caggal leedi ndi be jehibe ndaroyi ko nayri bangal fina tawa fulbe yimobe iwri leeleedi Burkina Faso leedi Niger kanye leedi Mauritanie fanjotteda le region mopti banyagara kanye e kulikoro e tawtoyi du ngombe nokko no dirta biyeten ñoro mango caggal mo duddu wulliru dabaji warama le o do nokku fa yotte holluton kudde boyde andade le leedi meden di kale hala festival goddo festival dibi sen bi dibi en biyan do tewuji duppetede sise
a non jati waygal
ayo dum non kawrtal jaddabal be koliti dum fuddi le gallure bomoko de wattu jono yimbe le hewbe kanyi en gonno ton be koliti tewuji kewdi gonton feso tew ngata darta sa yotti le o do nokku a heban non be koliti wiide sise ayo fa keben famtar kedden mamadou sama sew ko hebni en do hen
gilla talatar yabbinande festival tew dupado wodi bomako njeyobe tew dupadi ani kewi le nokku place sengatinal commune tatoberde gallurende hunde latine sanna wel yonki jamarende
je suis très satisfait
min kemi weltama sanna don juhi gandu ma nyam tew fami haari cakki tew fa haarmi
je di bruchette
so bangal kambe dupobe tuube be hulti kuyam mabbe bangal yirewere kebal mabbe
ko ngano golla an yireba wodiri yima ana wara sedan sedan cogudu ana wonde wadet sedan kilam ko hewi ko holliti kani weltama sanna tarrafu hebe am ngindi do fuddi
deja pour un début savoir
landini be hugi tajural ngongol hore kabaru denagu hebugul saraji rentourdi bangal nyaw covid 19 danna fa hunde yaba ka yalla jamara dena welto e wi mabbe gal do kortal festival jukito to fa nyandi alande fadin den dakugul tew kanya concert ngaji sarta jamaku o bangal artiste en hewbe
wayal dun ne taw ndirta to fa nyame tew ngata ay wa salat do jabi sise mine jambe kay miden korsin tewdu fu fota so wiama tew poydo kay salam e jabi kiki da ko min jottoto ton insha Allah mi yaw tewuji ko won ton dum min cubo tew kada do dum na batay birki sembe chaldi
waygal ekintino jega bulle en leedi malifigol ballon mohamadou magasou baka latta o kanyenta ekintino be le leedi kas
awo fay fe holita be do gubal gongal kasen waran to innede dum won federation malien de football kanyo hokki dido kabaruji wakande be jidno e journaliste en bende kambe supporter en wonbe le nokkodo be kolitide be beltikile o do golle sanne fa kebe famtan kedden sitan sidibe
lewi horejo fedde dernier de fure ballon malne antitirtene federation malien de foot le coupe d'afrique kadion mali lonki hebde yaade yeso lewi mamoudou touré antitirta do vie o holli ti o wi ekito fiobe ballon malbe waran golida yimbe gobbe kasin yalla faabo fiobe meden men hebude wune le fiide coupe jimonde wattade hikka leedi qatar leetane 2021
davon tenu
min gadi jidal hakkune amé yimbe le fungombe le fedde fema foot ne fami keba landinde match ngay didi leedi mali warta fiidude leedi tunisie nako haani yubbere hen ko fameteni woni min kaldi e jangino fiobe ballon be mi kolti mo wiide juine fedde goto mo yimbe le andan be kawaru bidude fiigol ballon tawete le mudum fa faabo gol
yimbe jinginobe ballon ko heewi wi o sariya bamado yo hunen lobbere ana wanata sabe hokka fiobe meden ballon be semme siegane demba kanko yo jokko amiru jinginobe fiobe ballon mali
du wonno ko mi tewtan no hen so ekintino nobe ballon o jabayno dum minen ka mi mino yoppa golle jaati leedi malini fare mudun yaari yeso caggal won ko wirfi
micinde jama on wi leedi malni ana haani wadde fiure mudun arandereere coupe du monde noge nay lewru marsi darto nunu e gubal aigle du cartage
figol ballon rewbe le en biyantan jaga boule mali de kawama leedi senegal ndi wattibe 1-0 le eliminatoire kan maroc 2020 match retour anani fiddo bomako do stade modibo keita
mira jonka do mi kaddata e kabaruji di
non wori awo fofi ali sise mbiyan sukabe en jootibe kalbe mbal tede le mali fe mangal mudu fadi be jafi eno kono be andirno do e ser yowtere meden de ana wara tous au grain le fulfulde